Isifundo 16. Kwakungubani uJobe? Ezweni laseUze kwakhona indoda yayikhonza uJehova. Igama layo kwakunguJobe. Wayecebile futhi enomndeni omkhulu. Wayenomusa, esiza abantu abahluphekile, abafelokazi nezindandane. Kodwa ingabe wayengeke abe nezinkinga ngenxa yokuthi wayenza okulungile. Kungenzeka ukuthi uJobe wayengazi, kodwa uSathane udeveli wayembhekile. UJehova wathi kuSathane, ingabe umbonile uJobe inceku yami? Akekho njengaye emhlabeni. Uyangilalela, futhi wenza okulungile. USathane waphendula, vele uyakulalela uJobe, ngoba uyamvikela, futhi uyambusisa. Umnika indawo eningi nemfuyo. Kuthathe konke, uzobona, uzoyeka ukukukhonza. UJehova wathi, ungamvivinya uJobe, kodwa ungambulali. Kungani uJehova avumela uSathane wavivinya uJobe? Wayeqiniseka ngokuthi uJobe ngeke ayeke ukumkhonza. USathane wabe sevivinya uJobe ngezinto eziningi ezibuhlungu. Okokuqala, wathumela abantu ababizwa ngokuthi amaSabheya ukuba bebe izinkomo nezimbongolo zikaJobe. Okwesibili, zonke izimvu zikaJobe zashiswa umlilo. Okwesithathu, elinye iqembu labantu ababizwa ngokuthi amaKhaledi leba amakamela akhe. Izinceke zazilusa leyo mfuyo zabulawa. Kwabe sekulandela inhlekelele embi kunazo zonke. Zonke izingane zikaJobe zafa ngesikhathi indle zazinedili kuyo iwela phezu kwazo. UJobe wezwa ubuhlungu obukhulu, kodwa akazange ayeke ukukhonza uJehova. USathane wayefuna ukuzwisa uJobe ubuhlungu obukhulu kunalobu. Ngakho wabangela ukuba uJobe amile amathumba abuhlungu emzimbeni wonke. Wayengazi ukuthi kungani kwenzeka zonke lezi zinto kuyena. Noma kunjalo, uJobe waqhubeka ekukhonza uJehova. UNkulunkulu wayekubona konke lokhu, futhi wayeziqhenya ngoJobe. Ngemva kwalokho, uSathane wathumela amadoda amathathu ukuba avivinye uJobe. Athi kuye, kumele ukuba wonile, futhi wasifihle isono sakho. UNkulunkulu uyakujezisa. UJobe wathi, akukho kubi engikwenzile. Kodwa wabe seqala ukucabanga ukuthi uJehova ubangele lezi zinkinga, futhi wathi akanabulungisa. Insizwa ebizwa ngokuthi u-Elihu yayilalele le ngxoxo. Yabe siqala ukukhuluma, yathi, konke lokho enikushilo, akulona iqiniso. UJehova mkhulu kakhulu kunalokho esingakuqonda. Akasoze enze into engalungile. Ubona yonke into, futhi uyabasiza abantu abanezinkinga. UJehova wabe sekhuluma noJobe. Wathi, wawukuphi lapho ngidala izulu nomhlaba? Kungani uthi anginabo ubulungisa? Uyakhuluma, kodwa wazi ukuthi kungani lezi zinto zenzeka. UJobe walivuma iphutha lakhe. Wathi, benginephutha. Ngizwile ngawe, kodwa manje sengiyakwazi ngempela. Ayikho into ongeke ukwazi ukuyenza. Ngiyaxolisa ngalokho engikushilo. Lapho uvivinyo seliphelile, uJehova wamelapha uJobe futhi wamnika izinto eziningi kakhulu kunalezi ayenazo. UJobe waphila isikhathi eside ejabule. UJehova wambusisa uJobe ngoba wamlalela ngisho noma kwakunzima. Ingabe nawe uzofana noJobe futhi uqhubeke ukukhonza uJehova ngisho noma kunzima? Nizwile ngokukhuthazela kukaJobe, nezwa nangesibusiso uJehova amnikeza sona. Jakobe 5:11. Imibuzo. USathane wamvivinya kanjani uJobe? UJehova wambusisa kanjani uJobe? Jobe 1:1 kuya kusahluko 3:26. NoJobe 4:7, NoJobe 32:1 kuya ku-5, NoJobe 34:5. No 21, NoJobe 35:2, NoJobe 36:15, No 26, NoJobe 38:1 kuya ku-7, NoJobe 40:8, NoJobe 42:1 kuya ku-17.